ready now. Hey.
Hallelujah, we both want to listen, my hallelujah, hallelujah, to naive we both, yeah, hallelujah, we both want to hallelujah, to naive we both, yeah, hallelujah, we both want
we're gonna make it.
juu kabisa. Tikiza mikono namna hii juu kabisa. Biblia inasema tutamfanyia Bwana shangwe. Kule juu mbinguni tutamsifu, tutamwabudu, tutapiga shangwe na nderemo na vifijo. Nataka ni hesabu mpaka tatu. Tumfanyie Bwana shangwe, tufanye mazoezi namna utakavyomshangilia kule mbinguni. 1, 2, 3, vigelegele.
Glory to Jesus.